Igice cya 92. Ababembe bakijijwe ari 10, ariko umwe gusa niwe washimiye. Ruka igice cya 17, umurongo wa 11 kugeza kwa 19. Ibikubiye muri iki gice. Yesu akiza ababembe 10. Yesu yagiye mu mujyi wa Efurayimu, mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Yerusalemu, kugira ngo aburizemo imigambi y'abagize urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi bashakaga kumwica. Yagumye yari kumwe n'abigishwa be kure y'abanzi be. Icyakora igihe cyo kwizihiza Pasika y'umwaka 33 cyarimo cyegereza, bityo Yesu yari kongera gukora urugendo bidatinze. Yerekeje mu majyaruguru, anyura muri Samariya agera i Galilaya, ari nayo nshuro ya nyuma yari ageze muri ako karere mbere y'uko apfa. Yesu agitangira urwo rugendo, ubwo yari avuye mu mudugudu umwe agiye mu wundi, yahuye n'ababembe 10. Hari igihe iyo ndwara y'ibibembe ituma umuntu atakaza buhoro buhoro ingingo z'umubiri, urugero nk'intoki, amano cyangwa amatwi. Amategeko y'Imana yasabaga ko umubembe ashyirwa mu kato kandi akagenda arangurura ati: "Ndahumanye, ndahumanye." Abarewe igice cya 13, umurongo wa 45 n'uwa 46. Niyo mpamvu abo babembe 10 bategereye Yesu. Ahubwo baranguruga amajwi bavuga bati: "Yesu mwigisha, tugirire impuhwe." Yesu ababonye arababwira ati: "Nimugende mwireka abatambyi." Ruka igice cya 17, umurongo wa 13 n'uwa 14. Muri ubwo buryo yagaragaje ko yubahaga amategeko y'Imana, yahaga abatambyi uburenganzira bwo gutangaza ko ababembe bakize indwara yabo. Icyo gihe babaga bashobora kongera kubana n'abandi. Abo babembe 10 bizeraga ko Yesu yari afite imbaraga zo gukora ibitangaza. Bahise bajya kureba abatambyi na mbere y'uko bakira. Kuba barizeye Yesu byatumye bagororerwa. Bakiri mu nzira, bagiye kubona babona bakize. 9 muri abo babembe bari bahumanutse barakomeje barigendera. Icyakora umwe we ntiyakomeje. Uwo mugabo w'Umusamariya yagarutse gushakisha Yesu. Yamushakiraga iki? Uwo mugabo yashakaga gushimira Yesu ibyo yari amaze kumukorera. Uwo muntu wari warahoze arwaye ibibembe yagarutse asingiza Imana mu ijwi riranguruye, kuko yari azi ko Imana ariyo yari yamukijije. Ruka igice cya 17, umurongo wa 15. Nuko abonye Yesu, yikubita imbere y'ibirenge bye, maze aramushimira. Yesu yabajije abari bamukikije ati: "Mbese abakize ntibari 10? None se abandi 9 bari he? Hari n'umwe muri bo wagarutse gusingiza Imana, uretse uyu mugabo w'umunyamahanga?" Nuko abwira uwo Musamariya ati: "Haguruka wigendere, ukwizera kwawe kwagukijije." Ruka igice cya 17, umurongo wa 17 kugeza kuwa 19. Igihe Yesu yakizaga ababembe 10, byagaragaje ko Yehova Imana yari amushyigikiye. Kandi umwe muri abo 10 yakijijwe na Yesu gusa, ahubwo na none ashobora kuba yari mu nzira y'ubuzima. Ni iby'ukuri ko muri iki gihe tutabona Imana ikoresha Yesu ngo akize abantu mu buryo bw'igitangaza. Icyakora nitwizera Yesu, dushobora kuba mu nzira ijya ku buzima, ni ukuvuga ubuzima bw'iteka. Ese twaba tugaragaza ko dushimira nk'uko uwo mugabo w'Umusamariya yabigenje? Ibibazo byisubiramo. Yesu yagiye he kugira ngo aburizemo imigambi y'abashakaga kumwica? Kuki ababembe 10 bahagaze kure bitaruye? Kandi se kuki Yesu yabasabye kujya kwiyereka abatambyi? Ni irihe somo twakwigira ku byabaye ku mugabo w'Umusamariya?